Mido Beats.
Mama Samia Suluhu Hassan, kipenzi cha Watanzania. Mwanamke ni mama wa dunia, mwanamke anaisa dunia. Mwanamke ni mama wa dunia, mwanamke anaisa dunia. Mama Samia mama, mama Samia mama, mama Samia mama. Ekibugisa Kikwete Kurungi, waitu ningamba, natugobyane mirembe. Mawe Samia,
natugobyane mirembe.
Mama Samia,
atatufikisha salama.
Mawe Samia,
natugobyane mirembe.
Mama Samia,
atatufikisha salama.
Mama Samia,
kipenzi che
mazuri ni mengi,
songa mbele.
Mama Samia mama, baraka ziwe kwako. Mama Samia,
mtekereza
mazuri ni mengi,
mleta amani.
Mama Samia mama, baraka ziwe kwako. Mazuri ni mengi,
tukuombea.
Mama Samia mama,
kea
baraka juu yako. Samia mama, mama Samia mama, mama Samia mama. Ekibugisa Kikwete Kurungi, waitu ningamba, natugobyane mirembe. Mawe Samia,
natugobyane mirembe.
Mama Samia,
atatufikisha salama.
Mawe Samia,
natugobyane mirembe.
Mama Samia,
atatufikisha salama.
Iroko iroko mawe mama Samia, okole mirimo tukukwatire mpumbia. Mama Samia, emirimo nagikora mawe. Mama Samia, nte mirimo nagikora baba. Mama Samia, Samia mchapa kazi. Mama Samia, jasiri mpambanaji. Mama Samia ana maono makubwa ya kuijenga Tanzania. Mama Samia mama, mama Samia mama, mama Samia mama. Ekibugisa Kikwete Kurungi, waitu ningamba, natugobyane mirembe. Mawe Samia,
natugobyane mirembe.
Mama Samia,
atatufikisha salama.
Mawe Samia,
natugobyane mirembe.
Mama Samia,
atatufikisha salama.
Wakupe bakuwe, wakupe bakuwe, wakupe Samia.
Kugamba ningamba Samia, taliyo ndijo ntiniwe mawe ogikwete yembe. Muleke mugambenye, muleke mushambagize, muleke muondere Katonda muamani.
Ali muno ba mama Samia,
ali muno ba aligenda busha.
Nchali muno ba Samia mawe,
ali muno ba aligenda busha.
Noleke kurange Samia,
Beri
kukora birungi Samia,
alinoba Samia ligenda busha.
Atubona ni bakwenda mawe,
alinoba Samia ligenda busha.
Nchali muno ba mama Samia,
alinoba Samia ligenda busha.
Noreke kugambe mawe,
alinoba Samia ligenda busha.
Mama na kusara Samia,
alinoba Samia ligenda busha.
Mama